Tuki wintu kishinda tunasonga. Tunasonga. Nama stress nama shida tunashare. Siku ziko long na my stress ziko more. Na ziko longa na bado sijadose. Check up on me ata niulize uko. Tushikanishe mboka tujengane pamoja.
Sahii ya tujali price. Squad imeiva on the side. Zile kuwa bidii tuligrind tuka fight. Mifuko zisi wai kuwa light. Usiku ni mbichi life yangu imejazwa poa na marafiki I need to know. Kama pia leo uko busy nimeredefine kuwa one na mashabiki mapenzi ndiyo kiki.
Tuki win tukishinda tunasonga.
Tunasonga.
Na ma stress na ma shida tunashare.
Sando wile after mbuka kuji nice ati. Kuna vilo po wame safisha ni malai safi. Shida ni mingi usini stress walai. Bada kazi kuna kazi kuji bless Allah. Pike mbogi ya Pamela that's a lie. Ndani ya mbulu kwenye nuru ni kuji nice Allah. Siweka budget ya kusele pia. Pombe yangu juu ya mezu juu vile miusikia. We deserve to have a drink furaisha isia. Tujengane tujibuild that's the motto here.
Niko na confession. Sipendi tension. Ni decision ya meditation. Kazi ni kesho. Wapi formation, wapi formation.
Tuki win, tuki shinda, tunasonga.
Tunasonga.
Nama stress, nama shida, tunashare.
Piga lezi reporti boy ring ring ma fosa di klaza toy kujam hasirani nalen void you smile don't worry I cannot boy loki vibe true toka east hadi dago where you to keep atana sema halu when he sees when he fam when he my bro come to come through
tarumbeta zinapiga ni masa tungane machuo mtuchangishe mzinga kimata una smile why niko happy vile inafa
najina utaki.
Buku cheki mbulu kila saa. Nime rise fast sana cheki look buda. Tulichangia kota sahi bash tunamzinga. Niliva pati pati sahi tunapati pati. Na ule demangu wakati wate tuna look buda.
Tuki win tuki shinda tunasonga.